Wazala number 4 Ubuzala ubuzelula mathambo Kanti abanye bakhala zinyembezi Wazala mashabalala Wazala number 4 Abanye bazela masela Abanye bazela babulali Abanye bazela igebengu
When I turn in commas abandonity, now this cap of a walk on in the room for a manat. Now come on, number walk on in the room for a song of Wellasem Casa. You two next thing to a man who was some two about Namashon, Obu Combino Tamonia or Wati, Mister and Wam Tan and Obu Lana to San Felagana Makizan, and I will go to a woo.
Wazala mashabalala Wazala number 4 Ukuzala ukuzelula mathambo Kanti abanye bakhala izinyembezi Yena wazala mashabalala Wazala number 4 Abanye bazela masela Abanye bazela babulali Abanye bazela igebengu
Woman, fuga, ni yo se ve.